godin wallagga dia ana lalu asabitti warani motumma akmatini sani jadetti nam nagalam fit bulchana ana suni ammo humniti naga nam naga kararati jesun qabdu jed commissioni police oromia ammo shanet nam naga fita jeda debi warranam fit ejedani ammo nargan nakor malkan werk
obordofay tafa godin wallagga lita ana lalu asabitti jirata ganda daletti wonjo tawdubatu filmi sani dame jedemu turbandarbe jechunis akalekops ethiopia ebla kudo turba barkuma lema fuda lama akata tajif mi jedana kastip sani juru
maada gaba gurbaati waan jaan kun balee jenne guduma qabaatti ijoolle gidduutti dhaabe kutaa torba barataa nama waggaa bashanii mugaa jaan kun gowwaa balalaadha waraana tokkotti jechuun nagaa yaabaluu baraadamaa jechuudha waraana mootummaa gaafa tokkotti dhaabne mana bolchaan gaafa keessaa asii kudhaa kudhaa itti biiru
qaamni dhufee sin gaafatee hin jiru
nam tokko hin gaafanne maalan jedhee mucama gowwaa leen taa'e jechi an tokko wanta dabarsu qabu mucama gowwaa waan waan gorbaa leen taa'eera ollaa kotii waan gadda taa'eera maalan godha
godina wallagga lixaa aanaa laaluu assaabii ganda batiroo cuqursaatti kalees maanguddoo waggaa 61 nagee eegdota mootummaan ajjeeffamanii jedha dargaggoon ani ollaa isaaniiti jedhuu fi yaadoo nageenyaarraan kan ka'e maqaa koo hin himu jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti dubbate tokko
gaafa 1982 jechuun kaleessa jechuun jaarsi kun ganamumadha ganama kan isaanii rukutamanii obbo Gurmuu Tuulii jedhamu nan beekaa Musaama ollaa isaaniiti ani waraanni mootummaa dhufanii naannoo isaan marsanii turanii jaarsi kun waan nama ribu kanaan duratti jaarsa nama guddaadha jaarsa baay'ee kabajamoo baay'ee jaarsa nuun jaallannu nunillee jaarsa nu guddisaniidha isaanii itti gaafatamoo gumii abbootii gadaa kan ganda sanaallee turanii amma immoo gara hoggansa gandaatti dhufaniillee hojjechuudhaaf turanii gidduu kanaan jechuudha waraanni mootummaa jaarsa kana kan isaan addisanii amma immoo isintu shanee jedhanii maqaatti moggaasanii shiftaatti hin jedhu waraana adda bilisummaa oromootiin jechuudha inni hariiroo cimtuu qabdu jedhanii kanaan dhoorsaa turanii
ragaa maaltu jira waraanni mootummaa maanguddoo kana ajjeesu isaatiif
waraanni mootummaa jaarsa kana yeroo isaan dhufanii safara keessaa fuudhanii achi ba'anii namni qabatamaatti ijaan arge jira
ajjechaa gama naga eegsistoota mootummaan raawwatame jedhamee komii maatiif hawaasa keessaa ka'e irratti bulchaan aanaa laaluu assaabii obbo Gammachiis Dabalaa deebii qabu
biraatiin qabnu namni rakkoon bakka darratti dubbuu tambaata ta'uu ni danda'a amma yoonaatti garuu namni kika humna nageenyaa mootummaatti nama nagaa karaa bakka jeesu hin qabnu
lubbuun akka tasaa ba'e yoo jira amma lubbuun akka tasaa ba'uu danda'a
sun immoo humna nageenyaa fi hooggansa irratti shaneen tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadiin ni godheenidha
eessatti wanti kun kan ta'e tarkaanfii sanaan kan isin to'attan jira
danda'a organaalitti irrattidha to'atamu jechuudha humni keenya hordofaa jira
mucaan kun garuu daa'ima ola deemaadhaa jedhu jiraattonni
sirriidha mucaan kun mucaa danda'u qabu miti humna mootummaatti miti garuu kan inni rukutame jechuudha
eenyu kan rukute
humna seeraan ala hidhatee jiru humna abaa'oo shaneeti rukutame
isaaf ragaa qabdu isaaf maaliif namoota kana to'achuu hin dandeenye isin erga akkas ta'e
hordofaa jira jechuudha humni mootummaadha biyya kana keessatti humni hidhataan lama jiraachuu hin danda'u jechuudha humni mootummaa wajjiniin walitti ta'ee karaa seera qabeessaan mootummaadhaan walii gartee humnee galee jiru jira garuu kanaan ala cabsee socho'aa jiru humna mootummaatiin tarkaanfii fudhatamaa jira jechuudha gaaffii tokkoon qabu kun tarkaanfii fudhachuun immoo itti fufaa jechuudha amma akka karaa nagaadhaan dubbiin hiikamu siyaasa biyya kana keessatti geggeessuu barbaada yoo ta'e karaa tokkoof tokko qofaan sagantaa isaafii dambii dambee cufatee akka inni dorgomuudhaan murtummaa keenyaadhaan jechuudha kun nambaas reetu meeshaadhaan inni biyya kana bulcha jedhee waan amanee jiru amma leerti mootummaa bal'aa jechuudha humna akkasii dhufuu barbaadnaan mootummaan qophaa'ee kan isa eegaa jiru ta'uu isaati kan nuun ibsuu barbaadna
amma mootummaan qophaa'ee eegaa jira jedhama gama tokkoon gama biraatiin immoo tarkaanfii fudhannaa jettu wantootni kun lamaa waliin faalleessanii
waliin faallessu humna nagaadhaan meeshaa hiikatee dhufusmachuudhaaf qophaadha mootummaan humna garuu fatti biyya kana meeshaa dheeduuf meeshaan jira jechuudha kanumadha gabaabaatti
aanaa laaluu assaabii qofaatti osoo hin taane aanaa boojii cuqursaattis torban darbe obbolaan lama ulfaan ajjeefamu hawaasa keessaa dhaga'amaa ture ganjeettillee akkasuma dargaggoo Yohaannis Xurunaa jedhamu hidhattoota mootummaan ajjeefame jechuun maatiin komataa turan komiin dhiyaatu kun hangam dhugaadha jennee hangoota aanaalee kanneenii irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone milkoofne komishinarri komishinii poolisii naannoo oromiyaa Araarsaa Mardaasaa komii ajjeechaa oromiyaa iddoo garaa garaa ka'u kanarratti raadiyoo sagalee ameerikaaf deebii kennanii jiru.
Waan seeraa waan qabu natti fakkaatu tokkoffaa namoonni du'aa kan jiru kan ajjeesu waraana shaneeti shaneedha of hin jedhee shiftaa daggala jiru daandii irrattis namoota charchiidhaa galus namoota akkasii akka du'aa jiranii fi humni nageenya humna kana of qabaa akka jiru odeeffannoo qabna hordofaniitis namoota kana qabanii seeratti dhiyeessuudhaaf sochiin godhamaati kan jiru jechuudha. kana ala stanno humna nagine kinyati mata naga disita warakan batu bae tarkafe fudatame bae kana firaskidu amale jiro kunya de fanno da so bani namaji sani umba hadinya o kinemo policy to tarkafe fudate roto koto kolaltu yati fudate dani o dona de kesu kuni soba
kamni nagine dugukuran namana garat tarkafe bakati fudate qaba idowani sini amakasin alati bakabratis tari gabasna kasiyos gakaberate mali furmat nisa commissioner kamai date jiru kana ojol qabate otuman kanandura karanna gayo jirate wan kan furud afakka yadakabu ifsature jira irgasi garu de beme wan ti jedame injiru gamo otumatin kallatin naga jedame sun esage
amas motumman ko karanna ga tin kallat karanna ga tin biyetti gele jiratu danda'a inni kun yomu yutufame ti exinni go alinna karakan alindennemmo motumma kan jedamu yo lantumma sera kabachisu da lantumma sera ni kabachisna kanaboda shittan dutu mata samme mata ajise olantumman sera biyenjirre kesa jiratu mindandamo mirgawu mata ni kabachisna
olantumman sera iru kabajemu e gannor le mile negati fi kan le mile enne fi godam wangen
warana kesa sena umanni nagenya warana kesa sena lola kesa sena ombi darbata umanni nagenya ombi tirati darbata male umanni nagenya kana oji malto lechi dufa kana fi imonni olantumman sera chimeti sufa wanni baballa tera ko umese mo injuru tare around the TV nam kana tiyu laptop dum tu warana fakkate sirti dagamu dandama warri jumo warrawana kasi tinqaroman iyu kana dero kenno nim barbaachisu olantumma serain kabajama amali toromaya tala gari da kotebulan kotachu jalqabera hojetachu jalqabera amastarbe darbemo warri okatani kotebula bakaini konna saati bobauti saman amali kotebula lubusa dabarsu da deban kanjiran ta usani be kamada kana mo supet anon
ጋ 50 ቪ ኮሚሽነር አራርሳ ወርዳሳው ጅንታስፍ ነጉቱማሳ ቡርቀበኔ ከን ያኑታ ኮሚ ንቤሉል ቶተረት ዲያቱ ከንላልሴ አካዴሚኑፍ ከነን ይፍያሊን አጅጆቶ ወራነ ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ሊጣ ቢልብላ ነርገቹፍ ኮኒ አማፍ ሚልኮፍኔ የሮዴ ቢርገኑት ቀበኔ ዲያቹ ዳፍያሊ ጎና ነሞተ ነጋረት አጄቻራውቹፍ ደቡይሳኒ ላልሴ ዱቢማን ወራነ ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ሊጣ ኩማባሴ ቢሳ ከናንዱረ ጋ 50 ቪ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካው ጅንታይሰኒን ሞቱማን ነሞተ ነጋጅ ሱን ወራነ ብሊሱማ ወሮሞት ከነራውት እጀቹን ኑት ያቃታ ቹን ዴቪሰን ይትራን ጅራቶተ በኬወን አጀቻንቲ አዴምስ ፈሜጀደ ሚኬሳ ኮሚንጋሙ ሞቱማንከው ሃንገም ኡጋ አጀቹን ምርከነ ይፈቹፍ ያለጅራ ዋን ፎርማት ጀደኒስ ኢርሰኒ ጅሩ
ዮሚሌ አራዳ ወራኒ ብሊዙማ ኦሮሞ አከሚቲ ኦሮሞ ራለቴ ኦሮሞ አጂስ ኤኙ ላፊ ሞቀፍሳ ጅራ ቢየተኮ ኬሰቲ ወራኒ ለማጅራቹን ዱጉማቲዩ ደንካራ ቢይቶኮ ወልወራንቲ ታናን ቢየተነ ኬሰቲ ነጋም ቡንደንደው ዲሞክራሲን ጅራቹን ደንደው ቢሶንትሌ ግኬፓሙ ኢንደንደው ወራኒ ብሊዙማ ኦሮሞ ቱዋንቲኒ ኢትቲቼጋ ፈታጅሩ ዴቢ ወራኒ ብሊዙማ ኦሮሞ ሱሲ ቦሶና ኬታው ፍሌን ካቡጀታ አከያደ ፍርማታቱ ወንቲኒን ታጅዴ ያዱ ገመሞት ማኒስ ገማ ወራነ ቢሊዙማ ኦሮሞ ዲኒሲ ቃሚ ወለባተ ኩንዴፈሜ ጀረከነሌ ወልት ፍዴ አራራ ቡዜ ኡቱ ጀረከነላማ ወልት ፍዴ ጋሪዳ
መሪ ጆታ አንድሮ ሀዮተ ሲያሳ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሚያ ከሰጅራን ገራገራው ሊንጎኔን ረኮን ሞቱማፍ ዲፒኖል ቶተ ጅዱ ጅሩኩን አከፍረሙፍ ቃምኒ ለማን ወልት ዱካሱ ዳቡ ሀለቲ መሪያተን ምጄሰኒ መሪያቾፊ ፈዲ ሲያሳ ቆፎሶንታን ፈዲፊ ነጋው መታ ግዱ ገለፈተኒ ወጀቹን ረኮይ ሳኒ ፍሮቹ ቀቡ ጀደኒ ቱረን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ